tando. Ngikubiza tando ngoba unginika lona ndoni. Ephuma kuwe kalinya libilika. Njabulo, njabulo, dali, unginika manja. Isithembiso sami ukuba nawe noma kunzima. Bazoba baninga bangathandi, bazoba baninga bangafuni, bazoba baninga bangathandi abangafuni. Bazoba ninga bangathandi, abangafuni. Badele wena, mintwana yami, iniga lami, ithemba lami, isuti lami, ubambo lwami. Badele wena, mintwana yami, iniga lami, ithemba lami, isuti lami.
Ubambo lwami, ebakele.